I want more money, cars and house. My God, please bless me.
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Hey.
Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Munaoniroga na kunipiga majungu. Mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fungu. Mbona bado amjasema tazidi pata uchungu.
Whininga lale makaya, asifunu kulale makaya. Whininga lale makaya, asifunu kulale makaya.
Merry Christmas, Happy New Year. 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 Yeah.
Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars. Hey.
Unaoniroga na kunipiga majungu. Mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fungu. Mbona bado mjasema tazidi pata uchungu.
Delete, wanna be delete, 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 wapambe delete, watch how we delete, watu fake delete, delete, delete.